studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani oda sa yo sakke ko modo usman dika alanta on kabaruji gondi do di yude men zone la presse labbe mako mamadou watara wonane to boggi jandu ciow midoji temedere e chapande tati jetti euro ko buri milliardji chapande jenay e milioji temer joy e noga e didi sefa ngada lebi balligu G5 Sahel mo Union Européenne hokki e wi kadmi ande non di jawdu fabatu gubangal fuddi tinde golle sariya malinka jiadinka Alhassan Abdul Aziz ak Mohamed ak Mahmoud ana wanda CPI li ñalade tata berde de non tidino procureur o ka holliti kala ko wadi e bonde le melde fu yopirta ka tagal Bariel Pemi Madidu ana heɓi doole bamako ɗo sukaɓe nayi yo jote jawdi nannata ɗum ɓe na ana wela ɗum ɓen tan on keɓa hen jaabu mum yo ɗi goni sembe kabaruji ɗimen jogani on bisimilla maɗa do studio tamani gubal G5 Sahel notorama jawdi Union Européenne ko walliri foyata fa e millioji temedere e capantati jetti sefa ana hawre e milliardji capanɗe jeenayi e millioji temedde e noga e ɗiɗi sefa ndenno ele muɗum ɓeyde ana ɓeydora guɓal ngal golle yo heƴaɓe noonno yo keƴaɗo mawɗo Union Européenne mo kabaruji leydi goɗɗo o anden oɗo kabaru talatare keñe libatu jooɓo ministre en o keɗɗen en Oumar Weygalo fa ɓeydora ɗen faamu
ngal ɗo kawrital ministre en kuminiɓe hakkunde leyɗele muɗe e leyɗele goɗɗano gonno toon kanko teble drame dow yamale oɗo batu fedde Union Européenne nde wi yaltinan ko yaata millioji temedere e capantati e jetti kalis euro yelle e paboka sen golleji G5 Sahel ɗi iɗum wondi e ɓeydade kalisiji keɓanoɗi le ko ƴaɓɓino ko noon kanko noddirteɗo Fedriga Mogere ni keƴaɗo fedde Union Européenne hakkunde muɗe e leyɗele goɗɗe hollitiri wiide le oɗo batu joyoɓa yoga e haalaji ɗi fuu jowiki kasen no gueɗe ɓanɗe kaɓorɗe fa dentiro kaani tetirede kaɓorɗe muɗum en sabi deɓe kolliti wi ɗum wondi e wadde so wayde jaam e deƴeɗan wondi heɓude sembe le lefol ngol wajibi tan sina maggal patɗen ɓe fuu kokkidira juuɗe noon kanko Alpha Barry ministre kuminɗo hakkunde burkina leyɗele goɗɗo o hollitiri wiide le communiqué mo ɓe gaɗi toon ɓe kolliti wiide Union Européenne kañe G5 fuu kokkidiran juuɗe ƴewto yallah hono kaani haɓirde e golleji bonɗi gon duɗe wadde li leyɗele ɗe fuuro ñalawma hande o fedde G5 Sahel nde an haaja ko yaata millioji temeɗiɗi e capanɗe joyi kalis euro ɗum ɓeydoto eko Union Européenne wi faabotoɓe ko millioji capanɗe joyi kalis euro kañe millioji capanɗe jeegom kalis dollar ko États-Unis duwi waran ɓeydude hen
ko Union Européenne hokki G5 Sahel jawdi ko feewi fa sanne ɗum e wonde noon ngal ɗo guɓal ana hani dartude no heɓiri jawdi e hoore muɗum yo ɗum woni ko hakkillo hakkiɗiwnini hakkillo seeɓa hakkillo en ka yogaɓe banggal honde dabareji ndenaki ɗum Mamadou Diawara lugotoɗo ande hoorejo gueya wonko haaddi Hammadou Hamma Mayga keɗɗena hen Oumar Weygalo
yo ɗum landol ndima ko noon wajibi sina rumde afrique nde jaati darano ndenagu muɗum seeɗa koɓe jogui ko eɓe kaani yaltinde ɗum ɓe gatta ɗum ko nayiri banggal ndenagu so wakkati fuu ɓe cakkinoɓe juuɗe maɓɓe ko nayiri banggal ndenagu maɓɓe wajibi ɓe gannete koɓe jiiɗa du sabi nde dokkowoma kañum haalata wiya gaɗa ko yiɗi ɗum ne wajibi a rewan joomum ñalowma hande ɗo ko kanɗen wadde ene kohe meɗen jaltinirɗeɗo jawlele fati jaɓen ko jaɓatake ƴeewen gatten ɗeɗo jawlel ɗo ɗe kaani wattede so ɗum waɗi tan e matete
sariya hollitigol kayfoje pewtinaɗe e sikkitaɗo laatade jeyadinke malinke Alhassan Abdul Aziz ak Mohamed ak Mahmoudou ana wonda le CPI nokku he o woni malinke ɗiɗaɓo lenduɗo suudu sariya muɗum ko wondi e taccede caggal Ahmad ak kanko Alfaki jukkaɗo kasu duuɓi jeenan noon e wi bureau procureur o noon honjotoɓe ana gonda dow kabaru mali le paale leydi ndi fuu nanno ele muɗum seeku gadi goo nelaɗo studio tamani to heeto wonko heɓani en keɗɗana e mumdi sendiɓe e Oumar Waygalo
le hitane 2013 suudu CPI fuɗɗi wonde lugagollo do kabaru leydi mali caggal ko keƴaɓe laamu leydi mali daari ɗum ndeno jadis arando Ahmad Alfaki sargol mum wawi waɗede nde suudu ndu uddaɗo e kaso duuɓi jeenayi ana wattu joni e kos royaume uni ko wonani kabaru al-hassan o mo wawi latade neddo dido bal sargol mum wadde le sudu sepeyindo golle sudu ndu wona do tan hadata e wi mabbe richard nza mbagawa conseiller procureur kedemo
déjà depuis
le kenen procureur ana wonde halde bonandaji ngaddidi to tumbutu bonandaji ngaddi fewde e jamare nde furo lugaji di ana gonde jukitede min bawa halde dum ila dum fu dum yotta kitikitar goddo kasen
luga golo sudundu hana hadede lisa halta ana hani dum yajine le leydi ndi fu beydi wide conseil procureur o beydi wide conseil procureur o e wi makko kala yimbele faabe so kulleji sedoji ana wawi nabede yeso sudundu
notre enquête ne soli
ko ndale amen di kaata li sa halleji ndi tan min jottoto li wuddu leedi ndi kanyeli baler leedi ndi fur sabi de sartobe dobe ana jogi andal sarade gubede neddo fu mo koydo mudum mata na nabama yassergie mali na waddama do amen cpi
mali soit ici devant la cpi
tumbutu tokay yimbe le region sahal leedi ana mila wide alfaki kanyi alhasan yo liddi pammari le feddende liddi mawdi anandaki le sahal leedindi sudundu holliti wiide bebe udditi e hemde kabaruji do kala himbe le haifaabe yalla sargul mabbe ana wadde richard nza mbagawa conseiller procureur kedemo
et je profite
le ondo wattu fu mi halana wiide du kala ne fu jogido dalili ana way martin dimi kumpa fami ngada konjali amen
avancer dans ces enquêtes
yo dum woni ko seku gajugo gondo peyiba e industry tamani hebani men
kala ko jidan fami ndade do kabaruji mali fanda studio tamani do mbay nyu ede 7701 5801 do whatsapp mudun wadde denagu kewal yopugol jande rafindiam e jangi nobe jali le janginirde lekol ngalure gosinde le region tumbutu e wi lamibe non janginirde yogade ka ana keddi e uddade ka jati yo don tan second cycle goto woni hen doni classe jeddo be yade jenago keddan hen mumini sendebu
mi dane suudu janginirde Boubacar Touré Gossi dum woni second cycle goto kambar commune ngaji tati Gossi ina jafatan e jura e wi hore jo janginirde nde ana wara e wattu joni janginowo mat fe goto walato janginowo fe goto yida warde do en yo dum alasan mayga holiti wide
ya problem tidal ndi am cenin dan sukabe njogi hande le watu wulande min kebi nokure ndiyam hasindinde beedanede kaybu lobbo miden jogi suudu ordinateur ngaji du mi fuddal golle tafem batte wayde kaaki sukabe hewbe yobe do wodde fu njappan jande batte kebata ko nyaama be ngala njaati gilare be fudu baawa jokkitaade jande
ba etudi
beedi e rafi janginobe janginirde nde ana jogi tidalaji kerta di goddi hono sukabe anan joppa jande yo dum hore jo janginirde nde holiti wide
hewbe janginobe ndarti pete faabe bitti seeda keddide mabbe do du hejata jande ji di fu dubi di hande men gaddanaka janginobe heybe
vermitation
de diti dalaji sukabe lalinta examen ngaji garuji yo dum woni ko Hamadun Hama Maiga e Usman Nyali Budi yube gosi hebani studio tamani
Pemi maline yo dum kebal jawdina no yafirna du weli wonki tan ngel pariel ana beedro dole le bamako do heedi sukabe hilli fa fuburi ko nanata be dun e golle ne no hodu fu be kebata le hendu keddana hem mumin sende Usman Yali Bul
Rafi hemde golle yella hebde kalisin no yafiri talkaku yo ingoni kulleji dun yoji sukabe nayirde bangal pemi mali kedden ko be kali
wati yogo mi naban temedede mi watta e biepemi mali mi wawi wadde lewru mi watta hen kalisan ka wala fuk kebami talka ko tan wadi de mi watta kalisan e pemi mali
kursu min beteni
donduru pucci ngadoru le leedi gondi jabuji mudum er ngaji jagon tagal mum kebete li on wattu avion ana wawi wadde doddu mu anda ka du cellal pucci e do nimre e kumpatan be ngadde ta dum dum sabi de mi yida wadde
sukabe yokabe kay njida dun e wi mabbe almusadaji munna bangal kebe ana hewi Muhammadu Juara andan do bingu adamaku e lediyankaku ana mila wide yokambar rafi sukabe hemde golle kanyi hebde kalisi waddata be limajun
do
gouvernement o e dabareji di wondi wadde fu ronki hebude daranaade dum fa gassa fa golle hebe jawdi wada sabi edum way wadde nafaaji goddi e sukabe
no lati fur ana hani sukabe kebe hakkile be darano battane mabbe be anda wiide wala fu ko dum nafata yudum honjotobe yokabe kuliti wiide
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Fanda hono kabaruji region ngaji meden keben faamo hono leggal jorgal ka latima sota hayre le ngalure buremde nenno sarsuman ko wonno temel joy fu ngabbi faate fa ujunere e wi hore jogolide eau foren nenan yo feddere ladde bonde e rafi hono toppo sabiti dugo ledde dewrude sukabe ujunaji temdere chapante njena e didon pika fa teddo nyaw polio temdere e chapane njena be kebi vitamine A temen jet eno gaje jena beka andanama rafinguraane mu en les régions gawo golule cella région andine o da kabaru kenye o umadara nenno itane 2019 le yo ams kany unicef fabi bat mudum mobi darani be fawarde e waldo be kabaru cella fu ko bada to chapanta to wombe bale halanane en cercle yoroso andini andani hono dabare kaybu eto jawdi communaji de le nyala etati be famanan nongo haybirte fawarde nu e bantare ay Allah pantare ne hedana labal golle mum conseil régional sigal so gollidi hen e ambassade leydi Suède do kadde di kabaruji kedda e dadu hande yotrema ana yeso yen tawde ko waral